Nasikia umungua, mebake majivu. Naulize vinini likupendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejiacha wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemu shampata mwingine mtu live. Mepita kushoto kinyola kulia, mana sija kumisi. Sija ku... Nawaza pesa, utena mbia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga, sitaki kupangwa. Misi to mshamba, narudia tena, sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipaswi achana na mimi. Uomesha chacha fimbo ya mbali haiwezi nichapa. Huna mafundi unatoa famba, huna mautamu sozi jilamba. Kwako sichumishi mchicha, nitakuwa mshamba. Ulona mifala kisa najichanga, sija kumisa fala. Hey, haukuwa loyal kisa Vicente, ukatoka na vizee kisa trip za Zenji. Sija kumisa kupendi, umona na zinyaga do nataka tuspendi. Staki kukukata ulijo na keki shenzi. Bonge la komwe utakula kwenzi, usifo sipenzi. Shaweka exi kukupatiki siwezi. Hey, nuu, uwezi kwa wangu buu. Mana uchagwina na naikudu. Ukaisha zo ya kuruka. Ungaiwa umesha chuja. Ufaiwa ushavuruga. Ukinyalo sinifuate vunga. Wesa liti yuda.
Pack a refill, get to look funny, I'll get to the mill. I'm done with this pop, it's a purchase in mood. I'm all about millions, I'm in a race. Stop calling my phone, girl, give me a space. She say I'm sweet, no, give me a taste. She tell you come block, see you text. Out of my mind, ain't no debate. She will be drop on a mimi now. But no secret tired, you feel me now. She say, oh nigga, please, find your touch pop, you can take a show. Yeah, me soft, nothing bigger when you rose. Number Lamborghini doors, build a roof with a crew in the boots. Super unlock, wanna get low, out of AMO. See you come easy, get that to the memo.
Let's go, mungua, me back in my divu. Naulize vinini likupendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejiacha wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemu shampata mwingine mtu live. Mepita kushoto kinyola kulia, mana sija kumisi. Sija ku... Nawaza pesa, utena mbia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga, sitaki kupangwa. Misi to mshamba, narudia tena, sija kumisi.
Solidano kiondoka ntabaki nalia. Silali, ntakesha na bia. Sifiki popote, ntapoteza njia. Mawazo kibala, bantaga dunia. Sight, tangu mesepa, I'm feeling alive. Saka tu pepa, ni rolling my life. Babies kitaka, just do it, I'm nice. They say I'm too good, she said no, you're too nice. Right, I might get lucky tonight. Nyonga simjezi, go book me a flight. Party after party, so buya di night. Nasina my stress, I'm enjoying my life, yeah. Wake up, mziki mfurai, yeah. Pasi kijiti, we high, yeah. Don't text me, no, don't call my phone. Don't call
yeah,
my home,
I've goodbye, squeezing, yeah. I've squeezed into tunigi, sinanijia. Umekuwa mvuvi unavuvua chupi na waza ni kupe zawadi ya kasia. Sija kumisi kenani na pia mwenzako nko busy na shika tu pesa mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkaa ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivo kichwa maji uono kitupe ndoano imo. Delea kuwapanga kama ni grupu milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Saving kwa virus o tv tu mpaka radio ni minimo. Nesimungua
mwebake majivu. Naulize vinini likupendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejiacha wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemu shampata mwingine mtu live. Mepita kushoto kinyola kulia, mana sija kumisi. Sija ku...
Nawaza pesa, utena mbia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga, sitaki kupangwa. Misi to mshamba, narudia tena, sija kumisi.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.